Rehemono. Jangwa went to Amazit as in Nanya Mazi.
What do you do? I have a baby. Mother, can't do it, Amazin. You didn't paint his movie.
senange chagala nyo okufuna kumakana inya bebizibu byebingi kansabe katonda mpe nganange bwempakasa byonna ebyo katonda yayamba kale ekibeera kitya ngoyingidde mu makanga erinnya limpitibwa lya mwami beebe ekintu kye ndabye towankawankanga ekyo kyokibeera kibitabu oyina kulinda nnyo ate okumiikiriza okutuusa wendifunira ensimbi wabula mwana muwala teweeraliikirira oyinza okulowooza tinnimbye lese kubi akawuna kawolere taata omundabira nnyo ngenze batikibwala busekuletule kulaba bwebuulira bangi
kuluma
maama era nange kyerabiddeko kyekyo